black in this.
Yeah.
Illuminati.
Fala Nyombo. Okay. Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Bongo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh.
Adam leo niko na hawa the bus driver na wala Somalia Black China Giza bad wiser kabla ya menu ni appetizer na wakitaka show off unju ni appetizer taritaya dope ni kedi theory wear soap opera na sito poya kahawa softeners wanaojitia ma super moderners wana gym about waku wana future the past
the super moderners
mtume nani kule kwetu Longido usituzie sura gonjo wetu gongingo chaka letu sobi bombanga zetu ndo hizo na watakia heri asalama aleikum ja people mafala wana wanda saga kama galambwanda zima parapanda kisha nipe kina what a grand bra hata plan gun mwenyezi ndo anapanga itabamba ile bamba msibane italanta
Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh.
Ni O2 Jasmine, old school dance gym. Don't you walk through so full gaskin. Nana lithania ni get back at the last man. Standing when you spend with self attending. Of course I'm too proud. Unju, sugu, MC Pekea na ifanya kumu. No school, rap ya misinga by your golden era used to. Teachers, I paint the pictures, read the scriptures. Be a creature, mungu ameumbo. Si some story afikte, le mzungu ameunda. AKA Sanzu Wabantu, one to master na punch kigwanzu. Ukijana uba unarudishwa na uda. Nasema sina nidhamu na ibisha wakubwa. Walovuga wagumu melainisho kwa fuba. Harakati kusha wametaifisha wakuja. Na wapigia nyumbani na wapigia ugenini ya wajiwezi. Wachaga tunaleta unyamwezi wakindezi. Wembo zote chari maji. Picha msionekane tubaki wakari wa hii. Nilitaka kwa samee nime postpone. Niggas get cross tone. Amani kwa eduji toka Boston. Nantadumu kwa enzi. Bele unita watu wanine msaga sumu ya penzi.
Bogo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Bongo Kenya na Uganda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh.
Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh. Welcome to Gambosh.